Yesu yawa baswaga chane ahangaika asira wowe nanje unyabyaha we warurihe abira bira